When I bless the Lord, when I get on souls in the world now. Demon, I go out to guardian angel alongside. Throws my hand up. Talking about Kelowna Panda. Una panda utavuna wewe.
Ukipanda mazuri utavuna wewe.
Yeah, yeah. Kile unapanda utavuna wewe.
Ukipanda maovu utavuna wewe. Maisha yako jifunze kuwa na kumbukumbu. Lolote ufanyalo lazima uweka kumbukumbu. Mema na mabaya lazima uandike kumbukumbu.
Basi yale uliyopata jana ndivyo unavyoishi leo, na yale unayopata leo kesho utalipa gharama. Ikiwa mema na mabaya lazima utalipa gharama.
Najutia makosa nilifanya mami. Nalipa karama flani ya vitu flani nilifanya. Karama ya choices, decisions, conclusions nilime. Najutia makosa nilifanya mami.
Kumbuka dunia haisemi uongo. Ni lazima utalipa. Usijebe mama we ukaumiza mugongo. Ukaharibu future.
What do I do? Mati ya kimwakika ya soleki.
What you should do? Mombe Mungu akishazamehe wala hakumbuki.
Hey, 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 hey.